abantu badahembwa menyeri benshi kuko wabonye abigisha bijyanye ni yakure bari mu bigi yakure
ntabwo menyeri benshi ahubwo banza ari benshi imva wanshirwa ko bari mu bigisha yakure bamaze umwaka badahembwa amezi 12 abantu barengeje 140 bigisha abandi babafasha kwimenyereza umwuga w'ubwarimu mu mushinga wa kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi bavuga ko ngo bagiye kumara umwaka badahembwa kandi bakora akazi uko bikwiye n'abari bakorera ku masita agera ku 10 mu gihugu cyose barijujutira ko ngo kubakoresha ibyo basezeranye ntibishyirwe mu bikorwa mu gihe ubuyobozi bw'igahunda bavuga ko kudahembwa neza bipfira hejuru hehe Mumura abarimu yatangarije imvaho nshya ko amazi umwaka badahembwa kandi ngo bahora bishyuza umushahara wabo ababakoresha nyine bakabima amatwi yagize ati twasinye amasezerano yo kwigisha gahunda yiyakure abarimu ngo barusheho gusobanukirwa n'amasomo bigisha abanyeshuri akazi turagakunze ariko kuba dukora tudahembwa biratubangamiye kandi biraduhombya n'umusaruro twagombye gutanga ntabwo ugerwaho kubera kudufata nabi abarimu bamaze kwigisha icyiciro cya mbere kizarangiza mu mpera z'umwaka ushize kizangira mu mpera z'umwaka ushize
subwobi
aba barimo bamaze kwigisha icyiciro cya mbere kizarangira mu mpera z'umwaka ushize niko imvaho nshya byanditse bavuga kandi ko ngo atari ubwa mbere bishyuwe nabi kuko imyaka ibiri ushize bayishyuriwe rimwe barakuye y'amaso ndetse ko baramaze kwandavura kubera ubuzima bubi baterwa no kudahembwa witwa Hafashimana Jean de Dieu umuhuzabikorwa wa gahunda ya kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi muri porogaramu yiyakure muri Rwamagana na Byumba avuga ko ikibazo cyo kudahembwa neza ku barimu bamenyereza abandi barimu gihari ariko ngo ko atari ubwa mbere kibaye kuko ngo no mu myaka yashize byagiye bikunda kugaragara avuga ko ngo bakomeza gukora ubuvugizi mu nzego zo hejuru ngo barebe uko ikibazo cyakemuka dore ko anemeza ko abo ku rwego rwabo bakoze ibisabwa bigatinda bigeze mu nzego zo hejuru ati twebwe icyo dusabwa ni ugukorera amadosiye abahembesha abo barimu kugira ngo nyine babikore ku gihe kandi turabikora impamvu dukeye ko ituma guhembwa bihora bizamo ibibazo ni uko abakozi baturuka ahantu hatandukanye hakabahazamo impamvu z'imiterere y'aho bari itandukanye ituma amadosiye na raporo zigera aho bigomba kugera bitinze indi mpamvu ni uko abakora imishahara bagorwa no gukorera abakozi benshi icyarimwe Iyamuremye Daniel ni umuyobozi uhagarariye gahunda ya kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi yo kumenyereza abarimu hifashishijwe gahunda yiyakure yatangarije imvaho nshya ko icyo kibazo akizi ariko ntiyashima gutanga amakuru ku buryo burambuye kuri telefone y'umunyamakuru yagize ati ikibazo ndakizi gusa ntacyo nagutangariza kuri telefone akadomo ntugire ngo hari ikindi kintu kirenga ikibazo arakizi ariko kuri telefone ntacyo yavuze
ngo ntabwo yashimye gutanga amakuru ariko amakuru yatanze nayo ikibazo ubwo akizi ariko amakuru ubundi nayo ni iki umuntu ashaka kubwira amakuru ariko akaguha amakuru atuzuye amakuru ugenda umva yarayatanze niba yaravuze ko ikibazo akizi
ubundi se amakuru yari burenzeho n'amafaranga ari guha umunyamakuru ngo yashyire abakozi
abantu banga gutanga amakuru bakagira ngo ahari ni ibiryo umunyamakuru aba ari bujye kurya ariko buriya kaze nkubwiza ukuri hari ibintu bita crisis communication iyo habaye ikibazo uburyo abantu batanga amakuru iyo wanze kuvuga buriya ntabwo ubikemuye ikibazo ahubwo ikibazo ugisubije urudubi kuko abantu bakeneye kumenya ikibazo nk'umuntu kizi ahantu kiri gupfira cyangwa aho bigeze bikemuka nihe ariko wa mugani impamvu abantu banga kubisobanura nuko rimwe na rimwe baba bikeka avuga ati ikibazo wenda kuba kigeze aha ngaha nari nkwiye kuba naragikemuye ninjya kuvuga nditeza ibindi bibazo
cyangwa se ugasanga rigari igihe abantu baba bazi ikibazo nk'aba ngaba nyine bavuga ngo ikibazo turakizi wenda ntarenzeho ka kantu twari tumenyereye kuri babandi ngo tugiye kugikemura ariko ugasanga uburyo akizimo wenda akizi kuko wenda yumvise kibajijwe ngira ngo wahoze wumva ejo abantu bo muri Burera bavuganaga na Twagirereza ubwo ngo ugomba kubanza ukabereka raporo y'ibintu byose ukeneye kubaza cyangwa se ushaka gukora kugira ngo baguhe amakuru
nabo numvise ngo ugomba guhera ku bayobozi mbere yo kuvugisha abaturage babaye abarimu n'abadutegeka uko dukora itangazamakuru ariko
hari umwe mu bayobozi b'ikigo cy'amashuri nigeze gushakaho amakuru mu cyumweru cyabanzirije iki kirangiye nyuma nawe atangira kuzana ngo ibintu ngo bya etike n'ibiki byose burya nabwira nibyo burya abantu bagomba kugaragaza ibyo batekereza wenda ku kibazo runaka kibareba ariko buriya inzira ya mbere yo kugaragaza uburyo uzime ikibazo ntabwo ari kwereka umunyamakuru ko yakagombye kugikora kuko yakimenye kuko ari byo yagombaga gukora utakoze wabanje ugakemura ibyo sabo abantu bakubaza ibyitangaza makuru umunyamakuru nakora nabi ko afite inzego zizamukurikirana
cyane
ahangaha rero ubwo urumva bari mu bigisha iyakure ni bya bindi ejo bundi kwa gatandatu wozona ikinyamakuru witi gisabo cyabyanditse ko ngo hari politike mbi umuntu ya bishobotse yana kwamaganirwa kure yambeshya kumpemba nanjye nkubeshye ko nkwigishiriza wazajya kureba rero gasanga niba igihugu kivuga kiti ni gahunda yo gutera imbere ariko iterambere rishingiye ku bumenyi none na wa muntu ushinzwe kubutanga ariwe mwarimu na akavuga ati ubu gahunda mfite nuko mbona mu mbeshya ko mpembwa nanjye kuzajya mbeshya ko nkora anga usanga byaba ari ikibazo abantu batwiciye hasi ngo
ariko se arufo tujye tunavugisha kuri yego ntabwo rwose nakemera ngo n'umuntu avuga ko agiye gukora nabi ariko nanone dushyize mu bintu bajye bita logique mu kinyarwanda ndumva ari inyurabwenge cyangwa bazi kinyarwanda neza bamfashe kubisemura umuntu umaze umwaka adahembwa umusaruro ku kazi ubuteze gute urumva uzabumeze ute ushyize mu mitekerezo isanzwe tutagiye wenda muri za formule ndende
ariko biterwa n'umukozi biterwa n'umukozi kuko
hari n'uhembwa gakora
nawe n'uhembwa gakora nawe hari na wese nta bantu wajyaga wumva sinzi wenda niba bikibaho umuntu yaba yahembwa avuye kuri banki gufata agafaranga akazagaruka ngo ari uko ayo mafaranga ari hafi gukendera cyangwa se yamaze
aho ngaho nabo nagiye
ariko muri iyi minsi sinzi ko wenda bishobora kuba byabaho gusa wenda impamvu tuba tunagaruka kuri bene izi nkuru niba umuntu arimo akora agaragaza ko atishimiye akazi aba atakazi ndagakunda ariko imikorere ihari none ibaza ariko arimo asoma nk'iki kinyamakuru uzi ko ahenshi ugiye asanga bakegereza abaturage ku buryo bushoboka akumva umuyobozi nk'uyu yihanukiriye ati ikibazo ndakiza ariko nta kindi nkivuzeho yari yiteze wenda ko bamubwira ati mu cyumweru kimwe mu kwezi cyangwa se mu biki ukumvise n'ibyagiye bisobanurwa n'abandi bayobozi kuva ko ngo abantu bagize akazi kenshi rwose iyo ntikabe n'impamvu bagize akazi kenshi se batasabye niba barasabye akazi ko gukora imishahara hari ikindi se nyine bagomba gukora kitari ukwitunganya neza ngo abantu bari kuri bari hirya no hino nonese bari bazi ko bazakoresha abantu ba mu kigo cy'amashuri cyangwa se baba muri interine bafite ahantu hamwe baba
ajya ngo ntibari basobanukiwe ibyo bari gukora
none ukumva ngo n'ikintu gisanzwe gihari
bera nagahoma munwa njya
nka izo ni gahunda nziza leta ibashyizeho zo gufasha mu iterambere ariko ugasanga abo leta yayihaye kugira ngo izi gahunda baziherekeze
bari kuzitoba
bazitobera
kuko udahemba umukozi se uba wumva nyine bifinaro mu musaruro uzagenda ute no kuvuga ngo uko bizarangira abarimu bazagraduatinga ngo biziya kure ariko ubukuru ubumenyi babonye buhubangana
bazaba bafite ibipapuro
ariko ubumenyi nyirizina bumeze gute
ariko nanone Peter hari ibintu buriya tutashyigikira nk'abantu b'abagabo ndetse banareba kure n'abanyarwanda bafite icyitegererezo batashyigikira umuntu wica akazi ngo ni ukubera yagizemo ibibazo wenda abona bidakunda yagahagarika mu kibazo bitarakemuka ariko nanone mu gihe umuntu atahagaritse akazi ntibe impamvu yo kumusuzugura cyangwa se kumufata uko umukoresha yiboneye buriya nawe uramutse ugeze mu rugo ugasanga abana barimo barakubitira kuryama uvuye mu kazi sinzi ko ako kazi nyine urumva uburyo nubwo utagasezeye ariko urumva uburyo wagakora
hagiye umuntu akubwira ati ntago nagasezeye kubera amabura kindi rimwe na rimwe ukareba nyine na realite z'ubuzima ariko inkuru nk'izi mpamvu tuba tuzigarukaho ni ukureba ngo ibintu bikorwe neza ariko niba hari n'ikibazo abantu bakimenyeshwe gusa ikibazo kimara umwaka kidakemutse kimuri bya bindi umukuru w'igihugu avuga ati abaturage bararangarana ibibazo bikwiye gukemuka ntibikemuke kare reka twifate